i-conference ekhuthazayo, i-conference enikeza ithemba laba abanezimali ukuthi bangene betshale izimali zabo eZimbabwe, ngoba kunembuzo abantu abanezimali abahlala benayo ukuthi bayibuze. Ngicabanga ukuthi i-conference efana nalena ibanikeza lelo thuba ukuthi beqale manje, ukuthi beqale ukubuza, beqale ukuzwisisa ukuthi izwe ngabe selisesimeni esinjani, singabe selisesimeni abangakwazi ukuthi baye yini bona osozimali bayotshala izimali zabo. Ngiyacabanga ukuthi i-conference efana nalena, yebo, asingeke kube lula ukuthi siyibone manje ukuphumelela kwayo kungakanani na, kodwa ngicabanga ukuthi kuyisiqalo esihle esokulungiselela ukuthi laba banezimali bekwazi ukuthi behambe beyotshala izimali zabo eZimbabwe.
Lona eleZimbabwe libuke kanjani lokho elaqhuba ukhetho lwe-referendum? Ubona ingani abantu bengahamba ukuyasungula khona amabhizinisi?
Izwe leZimbabwe namhlanje uma silibuka silicathanisa namanye amazwe, silibuka futhi silicathanisa nayizolo, libukeka lisesimeni esingcono kakhulu, lisesimeni esihehayo esikhuthazayo. Sizokhumbula ukuthi wathi uma eqala uhulumeni wobumbano kwase kukhona isimo esasisibi kakhulu ezweni laseZimbabwe, kodwa uhulumeni lona wobumbano uqalile ukushintsha izinto, uqalile ukwenza isimo sibe ngcono kuze kuzofika namhlanje kubanjwa i-referendum. Iye yabanjwa ngaphansi kwesimo esikade sinokuthula kakhulu. Lokho-ke kuyakhuthaza, kuyabonisa ukuthi izwe liya lisiya esimeni esiba ngcono kakhulu. Nabo laba abanezimali asilindelanga ukuthi bazovuka kusasa besiye eZimbabwe kuphela kwe-conference, kodwa esikulindele yikuthi lona umhlahlandlela olungiselela ukuthi uma kufika ama-elections, uma lungahamba ukhetho ngesimo sokuthula njengalokho esikubonile kwi-referendum, kuzoba khuthaza kakhulu abanezimali ukuthi baye bayotshala, ngoba phela iZimbabwe yizwe elilokuningi abangakulindela laba abanezimali.